beat. Tumeingia tena, zimetushika manzi, wanatingisha chini, wanazungusha nasi, tunadondo dunda. Tumeingia tena, zimetushika manzi, wanatingisha chini, wanazungusha nasi, tunadondo dunda. Tumeingia manzi, wanatingisha tena, zimetushika chini, wanazungusha nasi, tunadondosa. Nasi tunadondosa.
Ready boy. Ready boy, nimekuja kwa chindogo, nimetoka baby wangu ni niazgi. Kama na ubamba na nikuyo si mbambi, hata mimi unibambi, ukisema si mbambi. Chamo kimwe la kufanya ni dunda. Tumeingia pena, zimetushika manzi, wanatingisha chini, wanazungusha nasi, tunadondo dunda. Tumeingia tena, zimetushika chini, wanazungusha manzi, wanatingisha nasi, tunadondosa. Nasi tunadondosa. Imekuwa silipuki mtulivu kinuti, nani kuyo kanipati serikali usaidizi. Anika anuwa bandika, banduwa zungusha, tingisha namina, dondosa. Anika anuwa bandika, banduwa tingisha, zungusha namina, dondosa. Dunda.